maalintii dhawayaasha adduunka iyo waliba la xusay afarta January sanad kasta walina la ka sharafay dhaxalka iyo walkabiiryowka laga sameeyo waa Luis Parella oo ay hal abuurihii farta hindhooleyaalka maalintan iyo waliba sidoo kale koran qaadasay wacyiga ka saabsan muhiimadda iyo markaasay farta Barellaga iyo in leta habka wal akhriska iyo qoraalka taabashada leh oo lanka talgalay dadka hindhooleyaalka ama dadka araga naafada ku ee. Maalinta Barellada adduunkii waliba in adeega si dadkan qabanba ayaa la xiriir inig iyo hindho walina xusuusin muhiim iyo geliyaasi dadka fadaayan iyo markaasay taageeraan iyo horumaro badan dhinig iyo walbarashada horumarshe iyo sameeyeen sidoo kalena waliba iyo kaalin weyn iyo markaasi ku ciyaara see faafinta macluumaadka. Taageerada ururada hindhooleyaalka waliba iyo kabiiraena ururada koran qaada akhriska qoraalka Barellada walina xusuusiyay agabka shakhsiyaadka araga naafada ku ee. Maalinta hindhooleyaalka adduunkii waliba asaasay qaramada midoobay si lan xuso dhalashadii Luis Parella usa markaasi hindisi habka markaasi akhriskii qoraalka hindhooleyaalka Luis Parella shaqadiisa asaaska ah iyo ona markaasi si weyn anfay lahay sidii nolola shakhsiyaadka markaasi nintiri korna araga naafada ee taasoo markaasi salaas intiyo iyo si madax banaan helana suugaanta walbarashada iyo macluumaadka. Habiib Ibrahim Aadan maamulaha iskuulka Mustaqbal oo dhigada in dadka baahiyo gaarka qaban waliba ayaa ku waramaysay maalinta waliyan ku dhiganta dadka hindhooleyaalkii ee walku barada aan iskuulka Mustaqbal iyo xaaladda iyo walbarashada ee wal isku bedelatan iyo markii hore ka beeran iskuulka iyo walbarashada iyo helayaana
runtii maalintan maalin oo una eedninku biin sababto ninku duwanta maalimo kale maadaama in sheegada la xusahay maalintii in sheegada may leerays Barell maalintii qorog in sheegada dadka baahid in dhogaban iyo ata runtii hadhawayaan eed iyada may leerays in sheegada xusan oo bilaayr iskuulka Mustaqbal waa iskuulka kaliya oo dadka baahiya gaarka qaban guud ahaan Southwest State ku furmo iskuulka in badan in sheegada may leerays aqbalayn badan iyo nay culaysi badan hal kulmi falhamdulillah laakin hadda in dhooliyalkii iyo haani oo in sheegada baahid in dhagab iyo haani baahid dhago qab iyo haani baahid jirka qab iyo buqwada qayb dhahay qasatan han oo in sheegada baahid in dhagab xil iyo Barell iyo lahayne waqti la nool badan isdawreeg la mar ya jarti laakin falhamdulillah hadda way ku guuleysidi Barell yaal qolka baradayaan mashiintii oo in sheegada Barell ka baradaya taal oo macallimiinta la qotow baray may bataale warqadihii oo Barell ka isticmaalay qalamaantii yaal wallahi alxamdulillah baad al aqabada wala taabado hayne la yar kor
gudoonka walbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Maxamed Idris iyo waliba sunu ku hadalay maalintii wasaaradda han waliyan ku dhiganta iyo wasaaradda doorshikeedan in iyo markaasi helan dadka baahiyo gaarka qaban gaar ahaan dhinigii araga walbarasho iyo guud ahaanba adeegida laga maarmaankan ee gudoomiyaha iyo waliba saxusay in iyo wadaan dadaalkeedan sidii markaasi dadka baahiyo gaarka qaban iyo heli lahayn xuquuqda dadka kale markaasi iyo qabana
waa barnaamijkan uu ka hadlayo Artoli Laray waa send nolere SNE nolere send oo maanishay special education needs disability SNE oo maanishay special education needs kan waxyaabaha wasaaradda waxbarashada degmada Baydhabo markan ku dhawaa horumar ku soo bid wali waa iskuul jarahta lama iskuul ka yala Baydhabo lama iskuul ban wali wala ka baray dadka tan sheegay oo send link soo ama SNE link soo wali ka fagaray masuul baray macallimiin sidati oo ofansan oo maadada dhakayaan ee ardayga wala la baraa dad isfahansan oo wal fansi kor waqti badan galiyo saas daraadee wasaaradda wali soo beddelay horumarkii wali soo beddelay lama kun tumi seedki wali dhistay iskuul oo dadkaas wala ka baraa iyo kullu ka laada seedaha batanaska iyo wali dhistay iskuul wali dhistay mas'uuliyal oo link tir galay oo sabreeda wali dhistay fasal oo ardayda skaab lamu qofkan bid binaan tool barada iskuulka soo leeyahay integrated integrated maana soo leeyahay qofkan naafadan walbarsho ku gaadan karo qofkan naafadan aanu ku gaadan laakin wasaaradda barasho fokus ay walay iskuulkaas walay la ka fagaareeyay dadka target ka walay waa send ama SNE ga dadka linka soo walay ka dhigayna balay magal wasaaradda walay soo bilaa tan iyo kulka laas dadka wax barashada danayo ama education second last comes education button as linka soo walay soo bilaa tan bas yanka tii ardayda islaaka gado sandhiga ba maani jee wali waa qonaafu wali ray disability not walla rajara lankadii us an hayn us ay naafuse abuudum ku yarmana abuud ardegas us leey ma ay tan naafada meemana abuud kale leelanka binaadan ku ilay wala ka karamay iskale wala embarkor ab kale leen fasikor wasaaradda barashada dadal badan iyo waqti badan galay.